wasaaradda caafimaadka dowlgoboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay tababar ku saabsan diiwaangelinta xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay, waxaana kulanka ka soo qayb galay guddoomiyaasha xaafadaha magaalada kismaayo, qaar ka mid a agaasimo waxyadyada wasaaradda caafimaadka ee ka shaqeeya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose iyo mas-uuliyiin kale. Iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee magaalada kismaayo ee jubbaland ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey tababarka iyo waxyaabaha loo ogol leeyahay.
Maanta waxaanu tababar u qabannay maamulada xaafadaha iyo maamul waaxeedyada iyo tabeelayaasha xaafadaha. Tababarkan oo iska kaashanayeen wasaaradda caafimaadka dowlgoboleedka Soomaaliya ee Jubbaland iyo maamulka magaalada Kismaayo ama dowladda hoose ee degmada Kismaayo ay iska kaashanayeen. Tababarkan oo ku qotama in la bilaabi doono haddu eebba idmo registration diiwaangelin loo samayn doono goobaha caafimaadka ee bareefadka ah ama gaarka loo leeyahay, hadday noqdaan hospitaallo bareefada, hadday noqdaan polyclinicyo, iyo hadday noqdaan farmasiyo dhammaan, iyo sidoo kale warehouse-yada ama hoolseelarada daawooyinka ee soo dejiya jumlooyinka gada dhammaantood wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland iyo dowladda hoose ee degmada Kismaayo ayaa waxay iska kaashanayaan diiwaangelinta goobaha caafimaadka ee bareefadka gaarka loo leeyahay. Waxaana ka shaqayn doonaa saraakiil ka socda wasaaradda caafimaadka iyo saraakiisha ama maamulka xaafadaha degmada Kismaayo. Marka waxaan ogeysiineynaa hospitaalada bareefadka ah, xarumaha caafimaadka, farmasiyada, dhammaan waxaan ogeysiineynaa in ay u fududeeyaan oo la shaqeeyaan tiimamka u iman doona oo diiwaangelinta iyo registration-ka sameyn doona hadduu eebbaha awoodda lama ay dhihin, lana shaqeeyaan una fududeeyaan muddada registration-ka ama diiwaangelinta la wado. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku boorineynaa in tiimkaas lala shaqeeyo oo ay tiimkaasi ka socdaan degmada Kismaayo oo dowladda hoose ah iyo wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Jubbaland. Marka waxaan leenahay ka codsanaynaa fadlan qof walba oo jooga hospital, wholesaler, iyo pharmacy iyo polyclinic in uu la shaqeeyo soona dhaweeyo tiimamka muddada ay registration-ka wadaan. Waadna mahadsantihiin.
Tababarkan ayaa qayb ka ah sidii lagu ogaan lahaa xarumaha caafimaadka ee ka howlgala magaalada Kismaayo iyo xarunta gobolka Jubbada hoose si loo ogaado adeegyada caafimaadka ee ay bixiyaan.